gwabano abayito kunya
nabandike nakuleka
kono bugoma obugoma obuoma ningalusa
nabandike nakuleka
nange sibuze anti kintu ekinyiga mulira kinyi
nabandike nakuleka
mulira byebuza nti nno mukyala wengoma oba nabadanya
nabandike nakuleka
sirina kyembadde abakyala baluno mwe mutawanya
nabandike nakuleka
nze kinnumanya okubagamba ebigambo byange ate ne mwepena
nabandike nakuleka
nenebuuza lwaki abaana baluno mbagamba mwerimye
nabandike nakuleka
kutuuza lwenkizudde nti nno mwaddukire eno awali ebidongo
nabandike nakuleka
nze ne mwenjogera obugere ne mbufuula engoma mwazimpena
nabandike nakuleka
obwana n'obugambako anti mwoza kimu ebyo nno byabakuma
nabandike nakuleka
kale ne weewuunya omwana wajja gwe bwakyawa engoma
nabandike nakuleka
era ne weebuuza bajja balirwana ng'ebyaffe ebisaanawo
nabandike nakuleka
nange ne mbagulu wakatyano ne nkakyusa mbasange mu bidongo
nabandike nakuleka
abange ndabala ng'abye mwambale engoye mpambe ndabala
nabandike nakuleka
banaakazadde b'eggwanga mwambale engoye nganze zinnina
nabandike nakuleka
kubanga ebyokukunama mutuswaza nnyo era ffe twatamiddwa
nabandike nakuleka
n'abaami baatuma nti myebumalaga nabo nno bakooye
nabandike nakuleka
mw'abaana bawala ng'abye mwambale engoye mpambe ndabala
nabandike nakuleka
ne bweri batooke eribobedde lyeriwoomera naalya
nabandike nakuleka
abange kirimuuma balibikkanye eryo ne libuna eddagala
nabandike nakuleka
naye mmwe mwayalamye nti n'akawugumu nako ne kagwamu
nabandike nakuleka
daba abwe munnyogoga n'abo ababakwatako ne bawulira emigogo
nabandike nakuleka
era temwebuuza nga babuza ababatwala bagoba emigogo
nabandike nakuleka
weekubye mmawulire nkyo tudde weebambye mbwonoonya atwala
nabandike nakuleka
ani oyo atwala ekyennyanja semutundu embajjulemu
nabandike nakuleka
oluguudo lw'emmanjo omukyala ge lulabika obeera otuswaziza
nabandike nakuleka
waluba oluwuzi nze mwagala nnyo sikati ngeguliza
nabandike nakuleka
n'empale mpanvu nze sirina taabu kasite bangebunira
nabandike nakuleka
abaana baluno mmwe mutawanya
nabandike nakuleka
tubeera mu takisi kawala koluuzi konanga kasinzi
laba ekitalo
bamaama bwapetaiza basajja bakooye
laba ekitalo
bwe twambala ezaffe ennene zibuniza
ebyo byabakadde
dababwe mujerega mazazi yuniyoni
ezo zabakadde
budde omwoyo.